kwagaliza ntumutonza njagala nafunira omubeeza anandaga okwagala yeyeka anannungamya omwoyo n'omutima gwange gufunye obwagazi yatula ntya mwana wabe ndi mmunyiziza ntya nti no namukubye mumpejja atasaana nakulusanya kyatika muwo mukwano gujjudde ndaba kukiika birikali ly'omulongo
kunze nanyene figa ge bakabira oli wa mukisa oludde ekijujulu zemmanyira vule olunonguddeko
amazima ndayira okubeera nawe omulungi ne mubi andayira
ndayira okubeera nawe mubulwadde ne mbulamu ne ndandayira
sikulimba ndayira okubeera nawe jakuleyo tulera munotambuliranga
guma guma mwami guma tewekiriba kikali era ndikituulamu
amazima ndayira okubeera nawe kimanyi siri mugagga naye mu bwavu bwange
Zeninga kulenda owa bungusenda
Producer Katongole
Sirimu kako chimanyi sina nsimbi Naye mu mutima chimanyi ntino kwagala kufamulira Kwakira unjagala Chatule abakusiya bakubukeko
Oli wasimbo omulungi omugogo Mumpise nujeze chirangira Iwa hambo, zipo, jendo romani Andi njutu, chiria kusinga
Amazima ndaira, okubera nawe Umuruji nembubi, andaira
Amazima ndaira, okubera nawe Umuruate nembula mune dandaira
Sikulima ndaira, okubera nawe Jakule yotulera, mono tamburiranga Amazima ndayira okubeera nawe Kimanyi siri mugagga naye mu bwavu bwange
Guma, guma ngambye guma Zeninga nkulenda owavu ngosenda
Ndi munsi ejjudde ebirungo Ensi erimu omukwano kukulukuta Terebo oh
yo yana mungoti e potensite ujune manga dankomya okuma mutindo
amazima ponye soburu mande musenze muto ninyira katira ba ngenda nawe ndiege tigobe oh
amazima ponye zebigambo tena biba mfuse no musata ambalage tindi mboko Musical future
Chekusaba onzaliro musika Oyongero mulala obango zatenyo
Bindekele mbakumule Fosi nabana nanjiwa
Amazima ndaira okubeera nawe Umuruji ni mbubi Andaira
Mbakumule okubeera nawe Umuruji ni mbulamu ne dandaira